Izimpawu nezibonakaliso zokuqala zomdlavuza wesibeletho. Ukuqonda izimpawu zokuqala noma izexwayiso zomdlavuza wesibeletho kungasiza ekutholeni le sifo kusenesikhathi nakuselashweni kwaso ngendlela efanele. Nakuba abanye besifazane bengaze bengabi nezimpawu ezibonakalayo ezigabeni zokuqala, uma sezivele lezi mpawu kubalulekile ukuzibona ukuze uvikele impilo yakho. Izimpawu ezivamile. Lezi zimpawu ezingenzansi zingaba uphawu lomdlavuza wesibeletho. Kodwa khumbula ukuthi ezinye izifo zingadala iy'mpawu ezifanayo. Yingakho kubalulekile ukuthi uyobonana nodokotela ukuze uthole ukuhlolwa okuqondile. Izixwayiso zokuqala. Ukuthola lesi sifo kusanesikhathi kubalulekile ukuze siphathwe kahle. Qaphela lezi zixwayiso futhi ucabangele ukuhlolwa okuvamile ngendlela yokuzivikela. Izimpawu zomdlavuza wesibeletho. Ukopha okungajwayelekile esithweni sangasese sowesifazane, njengokopha phakathi nezinsuku zokujwayelekile. Emva kokulala ucansi, noma emva kokuvala kukuya esikhathini, i-menopause. Ukuphuma koketshezi okungajwayelekile. Kungaba manzi kakhulu, kube yinsipho, noma kube nephunga elibi. Ubuhlungu ngesikhathi sokulala ucansi. Ubuhlungu enzansi esiswini obungahlangene nezinsuku zokuhlela. Isikhathi sokubonana nodokotela noma umhlengikazi. Uma unezimpawu ezinjengalezi, ikakhulukazi uma zingapheli noma ziba zimbi kakhulu, vakashela udokotela noma umhlengikazi ngokushesha. Ukuthola inkinga kusanesikhathi kwenza kube lula ukwelapha. Ukuhlola njalo noma ungazizwa unezimpawu kubalulekile ukuze umdlavuza utholakale kusenesikhathi futhi ugwenywe. Ungesabi ukukhuluma nodokotela noma umhlengikazi mayelana nanoma yiphi into ekukhathazayo. Ithimba lozokwelapha lomdlavuza ePhondweni leMpumalanga Kapa, Eastern Cape Department of Health.